ndongukunda risobanuzwa ibikorwa. Uwo nakunze kuva kera, hashize iminsi nibaza umunsi nk'uyu uzagera ryari. Mwereke inshuti, mwereke mama, mwandike impeta bose barireba. Nakunze watwaye umutima wanjye wose nuwo, wanatekerezaga ijoro ryose nuwo. Afite amaso akeye wagira ngo ni marayika, kumureba gusa wamara n'umwaka. Nacyo ntakoze, nacyo ntavuze, kugira ngo bishobotse azabe uwanjye. None umunsi urageze icyo nashakiraga, indorezo umuyaga urabirangije. Nkomeza kuza uwanjye ntakamenye niba uzakora iruhande mu bibazo no mu byiza. Harageze k'urukundo ngukunda risobanuzwa ibikorwa. Uwo nakunze kuva kera, hashize iminsi nibaza umunsi nk'uyu uzagera ryari. Mwereke inshuti, mwereke mama, mwandike impeta bose barireba. Bose babireba. Urukundo rudahemuka nigo nshaka, urukundo rubabarira, urukundo nyarwo. Iyo ndeba yawe nziza irantwara, iyo ngendo yawe nziza tahandi nayisanze. Iyo urebye nabwo nayo binzira, umwishima, umwishima untera guhimba indirimbo. Iyo urebye nabwo nayo binzira, umwishima, umwishima untera guhimba indirimbo. Uwo nakunze kuva kera, hashize iminsi nibaza umunsi nk'uyu uzagera ryari. Mwereke inshuti, mwereke mama, mwandike impeta bose barireba. Bose babireba. Twari benshi ku rutonde, gusa umunsi w'amahitamo watwaye igihe cyawe ntiwahubuka. Amamodoka warayanze, amashiringi warayanze, bose urabare kubereka ko ari njukwi y'urwo rukundo rwawe. Nanjye ndakurahiye sinzapfa nkwanze, nzagumana nawe iteka byanze bikunze. Nzagukunda bike buje nshuti, nawe urabizi urukundo ngufitiye ni kwinshi, ni overdose. Yet no longer single lady, you're the queen, I'm the king. I wanna hear you say that you're gonna be with me to the end of life. Uwo nakunze kuva kera, hashize iminsi nibaza umunsi nk'uyu uzagera ryari. Mwereke inshuti, mwereke mama, mwandike impeta bose barireba. Don't be